maalin wanaagsan dhammaantiinba waa isniin 18-ka bisha Sebtembar 2023. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: dowladda Laybarka oo ku amraysa websaydyada ama ababka la isku shukaansado inay wax ka qabtaan tacadiyada lagula kaco dadka isticmaala; dibadbaxyo lagu taageeraya aftida soo socota oo shalay ka dhacay dalkan Australia oo dhan; kumanaan qof ayaa isugu soo baxay dalka oo dhan shalay oo axad ahayd si ay u taageeraan cod ay dadka dalka loogu yimid ee indigeneska la yiraahdo ku yeeshaan baarlamaanka dalka Australia. Dadka taageersan hindisahan oo haa ugu codeynaya ayaa lug ku maray caasimadaha gobollada dalka iyo magaalooyinka kale si ay taageero ugu muujiyaan aftidan oo la qaban doono 14-ka bisha Oktoobar. Ololaha haa ayay tahay baa la yiri inay dadaal dheeraada muujiyaan kadib cod aruurin soo baxday toddobaadkii lasoo dhaafay oo muujinaysa inay dhici karto in aftidaasi ay shacabka Australia diidaan. Tan ayaa imanaysa iyadoo dhanka kalena kooxaha u ololeynaya maya ay ku kala qaybsan yihiin in heshiis gaara lala galo shacabka indigeneska iyo in kale haddii aftidan lagu guuldaraysto. Daraasad cusub ayaa muujinaysa in isticmaalka tamarta nukliyeerka oo lagu bedelo warshadaha korontada hadda dhaliya ee isticmaala dhuxul dhagaxa oo hadda sii duqoobaya ay ku baxayso qarash gaaraya $387 bilyan. Wasiirka tamarta dowladda federaalka Chris Bowen ayaa daraasadan cusub dood ahaan uga faa'iidaystay isagoo ku weeraray mucaaradka oo iyagu sheegay in tamarta nukliyeerka ay qayb ka noqoto koronto dhalinta dalkan Australia. Ababka la isku shukaansado ama dating appka waxaa la yiraahdo ayaa digniino kama dambaysa loo diray, iyagoo digniinahaasi ku saabsan yihiin inay wax ka qabtaan falgaboodyada iyo tacadiyada lagula kaco dadka isticmaala ababkaasi, iyadoo lagu amray inay isbedelo sameeyaan haddii kale shuruuc cusub lagu soo rogi doono. Dowladda ayaa ka codsanaysa ababkan internetka ee la isku shukaansado inay iskood ula yimaadaan xeerar dhaqameedyo cusub si ay u difaacaan shacabka Australianka ee isticmaala adeegyadaasi. Koox u ololeysa qaxootiga oo la yiraahdo 12,000 Captive Souls ayaa bilowday dibadbaxyo toddobaad soconaya oo ay ku banaanbaxayaan dibadda xafiiska wasiiradda arrimaha gudaha ee dalkan Australia, Claire O'Neill. Dibadbaxyadaas oo bilaabday Saaka oo isniin ahayd, dibadbaxyada ayaa bilaabanaya baa la yiri 3 subaxnimadii waxayna soconayaan ilaa 5 galabnimo isniinta ilaa Jimcada, iyagoo dowladda ka dalbanaya in la dedejiyo waqtiga ay qaadato fiirinta araajida dadka qaxootiga ah. 9 hawada berita oo Talaada magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 27 degree, halka Sydneyna ay tahay cadceed iyo 32 degree weliba. Halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo lacagta Mareykanka ah.